Tal-a-tal-a-tal-tal. Yegbe o wange. Baby, baby, mama. Tugendo nyumire mu nange. Jagalaro mo tugende tu bali. Mukike sanze nawe. Tunyumire mu ze nawe, 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 nawe. Gamba mami one daddy. Tilugenda kuchanze nawe. Tunyumire mu mu pale, 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 pati. Amazina njagalo gampe, tulumye noli nacha. Ebibyo byebinkolera, galo, galo, galo. Oli mulungi magalo, obasinga nnyo magalo. Njagala nkwagale nnyo, nnyo, galo, galo, galo. Tala, tala, tata, yegbe owange. Baby, baby, mama, tugendo nyumire mu nange. Tala tata, yegbe owange. Baby, baby, mama, tugendo nyumire mu nange. Njagala nkulabeko mazina, ondage stylo za malina. Buliwe nkulabako nnyo nchachaliza, mwebyo mukwano na mazina wasingira. Nakulaba loleko pate ya kaiwa, kuzinanga Shakira galo vinkolela. Tugene mu mazina, you dominate now. Oh my good girl, I love your body.
Japan the bridge.
Amazina njagalo gampe. Tulumieno linancha. Ebibyo byebinkolera. Galo, galo, galo. Oli mulungi magalo. Obasinga nnyo magalo. Njagala nkwagale nnyo, nnyo. Galo, galo, galo. Tala, tala, tata. Yegbe owange. Baby, baby, mama. Tugendo nyumire mu nange. Tala, tala, tata. Yegbe owange. Baby, baby, mama. Tugendo nyumire mu nange. Amazina njagalo gampe. Tulumye noli nancha. Ebibyo byebinkolera. Galo, galo, galo. Oli mulungi magalo. Obasinga nnyo magalo. Njagala nkwagale nnyo, nnyo. Galo, galo, galo.